amefufuka, Yesu leo amefufuka, kweli amefufuka, yu mzima. Haleluya, amefufuka, Yesu leo amefufuka, kweli amefufuka, yu mzima. Haleluya, kashinda kifo, tumwimbie kwa shangwe. Bwana amefufuka, kashinda kifo, tumwimbie kwa shangwe. Aliyeshinda mauti kweli, Bwana amefufuka. kushinda kifo tumwimbie kwa shangwe yeye shinda mauti kweli Bwana.